Baba get to liye binguni get to amina baba get to liye mjina la poeli tipuzwe
baba get to liye binguni get to amina baba get to liye mjina la poeli tipuzwe
tu peleo chekole chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu hey kama nasi tunavyowasamehe wale utukosea usitute katika majaribu lakini utuokoe na yule mwovu wa milele
Katika majaribu lakini utuokoe na yule